Abide Soul Entertainment.
One Zambia,
One Nation,
DJ
One Yunga,
One VT.
Exclusive from AfriFi.com.
We want to bukeni. Kukosa pakuti ube survivor. Bafula mano kwati makaiva. Pawa bapo kanga Samson kuri jela ila.
Unga wajula uka mbabranch. Best from a light like ila branch. Mobout yake aisi ila fast. Economy ya tuiri mulat ni ya moyo. Unga wajula uka mbabranch. Best from a light like ila branch. Mobout yake aisi ila fast. Ekonomi yatu ili mulast mupiro yo. Mamushe sivioneka magero ya siyo meka. Pa mabuti ya chitopa pana monga javodeka. Nona stata pa street wafuna cheo cheka cheka. Pa ya teka wakateka watisi ya teka teka. Pati siti wala mulungu ndia hati sunga olo watilasa. Chababa kuchira minga chalo chifanika makanika. Nje pechiza lunga 100 kwacha ya losinga value sigula unga. So pressure ikapaka nikole wa blackout. Futi nikafika bondi ni mapeza blackout. Kulilo shedding tayuma monga drought. Na manje niembekeza mo money in my pocket. Suwomba muivala alia muivala. Todabo matula wafwewe nebevala. I'm not a politician, ndile musician. Speaking my mind, I'm just a voice to the people.
Unga wajula ukamba branch. Best from a light like ila branch. Mobout yake aisi ila fast. Economy ya tuiri mulat ni ya moyo. Unga wajula ukamba branch. Best from a light like ila branch. Mobout yake aisi ila fast. Economy ya tuiri mulat ni ya moyo.
Kama campaign. Yeah, musafola vitenje. Free mirimi ukash na bia ya nzembe. Kawa wa,
wa,
mutumba kasembe. Kansela enze potiko ni kumapente. Fingerprint isha bufa kapali boti. 2645 ukundie koti. Tisabwele safi patara na maroti. Plot ya mahala pa bondi na fish bondi. After power wakai bange na sanga. Sorry matuma wrong number. Jebele mami hapa manje ni kupwelela. Kupimisa mapamela no shapula wa Rwanda. Mike mkwela. Pass ni 12 quarter. Banarunda gas na unga ba brother. I'm not a politician, ndine musician. I'm speaking my mind, I'm just a voice to the people.
Unga wajula ukamba branch. Best from a light like ila branch. Mobout yake aisi ila fast. Economy ya tuiri mulat ni ya moyo. Unga wajula ukamba branch. Best from a light like ila branch. Mobout yake aisi ila fast. Ekonomi ya tuiri mulat ni ya moyo.
These days uwa ukayon ni wajize. Ok wajize life kuno sili ize. Chalo chatu chiende la chemu reverse. Even if into Venice it chitia deserve. They don't care. Gatini chase not fair. The same fellas wanakamba wazak fella. Drama zili kutiza kusho na trade fair. Kaya hapa ngati ili pass ngati pass fair. Wamdala wanatoka po walipa move. Timbela teati wenze mutalo pa manyuzi. I don't know whether ni kagule daily mail. Olo zeizi ni banke for a bag o milime. Unisipunza ni gule sugar olo kogeti. Olo nisunge ni kapase wapati ogeti. I'm not a politician, jine musician. I'm speaking my mind, I'm the voice to the people. So
we want to bukeni.
Samda vaiva.
Kukosa pakuti ube survivor. Bafula mano kwati makaiva. Pawa bapo kanga Samson kulitela ila.
Unga wajula ukamba branch. Best from a light like ila branch. Mobout yake aisi ila fast. Economy ya tuiri mulat ni ya moyo. Unga wajula ukamba branch. Best from a light like ila branch. Mobout yake aisi ila fast. Economy ya tuiri mulat ni ya moyo.